Hello. Hello.
The bride has come.
How are you, mommy? I need your time. Because I need to talk to you. Please listen. Okay, please go, China. Hello. Mambo vipi? Bona usikiki? Hello. Mambo vipi? Nimekumisi. Mweza kumisi pendi kuwa mbali nawe. Napenda muda wote niwe nawe. Mweza kuna penda ukini chekea chekea. Napenda ukini dekea dekea. Basi nichunge mwenyewe mana wauni.
Wana nyatia nyatia. Nyatia nyatia. Nyatia,
hey.
Unakunyatia, nyatia.
Yani baby,
are you?
Tanga karatabasi baby, lamba kopa ni lambe mafi. Vipi baby utanipatia, moyo wako nazungumzia.
Kuna wapambele wasiopenda kutuona minawe.
Penzi letu likiendelea, wao kuto ni wanaumia. Mwezako napenda ukini chekea, chekea. Napenda ukini dekea, dekea. Basi nichunge mwenyewe mana wauni.
Wana nyatia, nyatia. Nyatia, nyatia. Wana nyatia, nyatia. Unakunyatia, nyatia.
Yani baby,
are you a mama? The track.